Omuzanyo matatu mulimu kwangala Eritali lya dda Eria zobuzi Omuzanyo matatu mulimu kwangala Eritali lya dda Eria zobuzi Lefana nyirizako nechisambu Oba tuchite shambe Echikutula mangu Nitiribize ntegete gabazanyi Erintu erie kwangala Ne matatu tasha agenda oh oh Omuzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala Omuzanyo matatu Mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala ndaba. Omuzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala ndene. Omuzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, omuzanyo mugenderera. Haro muzanyo matatu kusobe bukeka Yine po kwa gamba Tiyamole moko jamu Koza nyama tatu nechima mangamba Neba kukube kwangala tukuyoza obitiyo Kati kufana kuona tulinga barwanyi Uruwa kawasa kaze Nema tatu ya tule miyo kureka Muzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala Muzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala tene Omuzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Muzanyo mugenderera Bari basanya matatu kwechanga tuzanya ne kutala twavudde mu lwa kwangala owange kwangala lino nga linasobola bweri enfumbi akazanya okeyongedde kuwoma nasone kwangala lino enkyono zanya bw'oba onoogenda anze munnange ntiddemu omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala tene Omuzanyo matatu mulimu kwangala muzanya mugenderera muzanya mugenderera Kugambiri ntulianda silinga mazinga Ozi saba saba Yagiri kiza kududuma Amutawana kwenyine kulisi kuzanya Merabo naba zanyi Apo ye mutunula Musajja onze nentege sindagaya Mbuza abuziwa Mpale sindevira Habari wazanya matatu kwecha Tutubite muka wambwa Chimpaba nange kwangala lindo Muzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala tene Omuzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Omuzanyo mugenderera Mary into Pavori Naka Sentico, Ogenda Yone Vagira Nayatel into Yanda Serikara Wanga, Yamone Computer, Lizzy Guya Guya, Banana Pangara in the Simani Burundi, Oba to Polo to Tia, the Naubi of Ubi, into Yangeri Cherita Sasa Vaiga, where you two send Babu, Aboriba Utabuka,
Mazanya Matatu, Mulimu Kwangala. Omuzanyo matatu mulimu kwangala ndaba muzanyo matatu muli mwekwangala muli mwekwangala muli mwekwangala edene muzanyo matatu muli mwekwangala muli mwekwangala muzanyo mugenderera
muzanyo mugenderera.
Banange kwangala lino litami butami sote lyali yadda yeyole semulembe kati twayuyanga abalimbisiwo oba tuliite eddumbe eribunya enfo z'abajambula banaye kulyanga weke kawabaawo obuzibu nga weke komberate obirinamu owangasi kekakabuuza gwe bw'oba onoogenda naye matatu ng'omuzannyo mulimu obuzibu. Muzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala. Muzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala ndaba. Muzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala eddene. Muzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala muzanyo mugenderera. Muzanyo matatu kusobe bukeka kumanga kanyini books tebosa kunda kanange kwangala likonda naba books baunda limunyeri ereso muzanyo elisasira yadaba toli akata kukeweta ba muzanyo tewaba kwe barabara katongeza nyanga sanyanga wikonde ukwe hunda gambaro kongaronga sanya katumukusanya matatu tulinga bakate tuzanya tuweka kanula kubweka kanuzi bagenda ne kilabu sobo no sanya siku line kwangala sena ubi omubi kwanga yanga yadalobo chali sanyisa sayo bukalo bukalo kolifo chinumia chikuwa muzanyo matatu kusobe bukeka kubanga banyini books tebosa kunda kanange kwangala likonda naba books baunda limunyeri yele so muzanyo elisasira yadaba toli akata kwekeweta ba muzanyo wotoerwa mwambalagana kati omugezi nyanga zanyanga bikonde kwewunda agambalo kungalonga zanya kati mukuzanya matatu tulinga bakadde tuzanya twegaganula kobwegaganuzi kugenda ne kilabu sobono zanya sikulina kwangala zena ubi obungi kwaga yaga yasema obo kyali sanyisa sayo obugalo obukalu olifo kinyumya.
www.mp3ugandanmusic.com